to a humble and a pagan move. 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 Ngithi umntana mikho lelidlile yini. Ngithi umntana mikho lelidlile yini. Tekhaya bayakhala manje, but awubuyi. Tekhaya bayakhala manje, but awubuyi. Ngithi awubambe nocingo lwakho mntanami. Ngithi wena usudlala nentombi ekhole. Ngithi awubambi nomakhalekhukhwini wakho. Ngithi wena usudlala nentombi ekhole. Ngithi wena usudlala nentombi ekhole. Ngithi wena usudlala.